re le mokga wa Democratic Alliance ka hare masepalalo tsebeng, re ngongoreile haholo hobane ho bile ba ba le kopano ya setjhaba e bileng teng ka di-80 tsa May lemong sena mabapi le thekiso ya Koffiefontein Diamond Mine. Kopano ena ya setjhaba baahi ba ile ba botsa dipotso tse ngata mabapi le thekiso ya mine onana, hore na e rekisetswa bo mang le hore na mesebetsi e tlo fella kae le maemo a batho be leng hore ba tlabe ba reka mine. Haholoholo hobane dipatlisiso di fumantshitse hore batho be leng hore ba na ba ikarabelang mining ya Jagersfontein ke bona ba e leng hore ba tlo reka mine ona. So ho a utlwahala hore batho ba ngongoree hore na e be bona mine wa bona o tlo tshwaruwa hantle, kapa ba tlo qetelletse ba iphumane ba le ka hara mathata a tshwanang le a batho ba Jagersfontein jwalo ka ha re bone batho ba hlokahetse ebile ho tshwatlehile letamo la nenene la waste ya teng. Lefapha la Mineral Resources le Energy le Distance le re lona ha le tsebe niks fola, re retsa piletso hore ha ona hore ho ka ba le dintho tsa dithekiso tsa di-mine ebe lefapha le re lona ha ona mo le kenang teng, hobane mmuso na le boikarabelo ba ho tshireletsa setjhaba le etsa bonnete ba hore ditokelo, ditabatabelo le sohletse bohlokwa setjhabeng di a ananelwa.